bana no tefe pelle daraniɗe hakke himɓe leydi e deputeɓe leydi ndi enden ni jooɗa haalede tawa e caka maɓɓe ko darata fi hawju campaniji basoji arsu ko leydi Niger e laabi laamu kawjiɗi fi cingol majji. Rotab fedde ƴewtinade laabi maral lobbal joɗɗine aadake wallirde deputeɓe ɓe enden nder golle keɗaɗe he maɓɓe. Ali Idrissa ardiɗo Rotab:
no deputeɓe heyɓe noon fuɗɗuɓe golle sey to ɓe pammina caɗale ko tawa harto basol arzuku on heɓande gomnanti waddi laabi to suudu sawara deputeɓe ɗon ɓe keɓa notade dow mum kamɓe tawaɓe do'inde ɓiɓɓe leydi hanuɓe wattude gomnanti ɗowtanade laabi goɗɗi to ɗum waddu du bonandaji sanne harto jaayo e laddeji ɗon.
Deputeɓe warɓe hawrine de nani belɗum ekkintinoje ɗeɓe gaɗanaɗe enden.
Tiyoji mawɗi poɗoji nebban essence bittinama nder commune am jon en gueseji 34 kan tiyoji ɗi bittina nder gueseji mabɓe. Min durwan ko watta himɓeɓe ɓe kokke hakkeji mabɓe nde ni lamɗo jaaɓi ba min nodda ministre kawjiɗo e fi basol jawdi wondi ley leydi noon min ƴamamo to haala kokkol hakkeji mabɓe tawa kamɓe en cuɓimin min jotti ton assemblé leydi denne no wajibi min tewta hakkeji mabɓe.
Minen deputeɓe ko woni do amin woni ƴewtinade gollal gomnanti ley caka balɗe ɗiɗi ɗe deputeɓe warɓe ɗo fuu no godi andal do filla basol arzuku denne no wakkati no mo gattanmi dande heɓa ekkintinolngol waɗane yaade to deputeɓe ɓe fuu gam ɗum sigilanake harto yaadu yeeso leydi men
hartimmode hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e ɗiɗi. Dalila tittinkinako himɓeɓe juuɗe en tawa nder durogo enden ni fi wurtinde hakke himɓe leydi jo en nokkuje e pipeline tuyoji karanzi tokkirte jottine to ende e teku no dow lawol hitude hakkeji mum en.